Genie X double six.
Yeah, I'm my Valentine. Baby, I'm my Valentine. Yeah, I'm my Valentine. Baby, I'm my Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
Bebe yangu kutali Dubai.
Bawe Dubai, mweza kwa Miami. Tunaenda zetu kulara duniani. Na apa sasa, niponjiani. Na kwenda kumnunulia visa wa diforani.
Bigal,
chombe chombe kachanga nyangare na romasat. Venye mcuti ya jivoni snapchat. Sunguka bongo nzima ama yeye hot. Toma na muita ma Valentine.
Chombe chombe kachanga nyatanga chuga maskati. Penye mcuti hajivoni snapchat. Zunguka dunia zima kama yeye haupati. Domana na mwita ma Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine.
You're my Valentine. Baby you're my Valentine. You're my Valentine. Baby you're my Valentine.
Umepiga mikudi ya nipamba kama zuti. Uko wapi na muzako tukufati. Shemu wako alivojana ilo waga kama lute. Walae siji siku leo na mkisha piti.
Mwenzako bebe yangu bado wajamuka. Ata kitanda bado wajatandika. Usiku tulikesha ya nini eka eka. Ivuru maika matuna miereka.
Kwani ya mkuna na long
anu. Wangu waisha gihamu.
Ama Valentine imekuwa ning
anu. Sisi Valentine every day.
Chombe chombe kachanganya ngare na romasati. Venye mcuti ya jivoni snapchat. Sunguka bongo nzima kama yeye haupati. Toma na muita ma Valentine.
Chombe chombe kachanganya tanga chuga maskati. Venye mcuti hajivoni snapchat. Sunguka dunia nzima kama yeye haupati. Toma na muita ma Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.